Of course.
It's a boy.
It's a boy.
Dante.
Romeo, of course.
Chibati kwati re, obate kiba yamba, gamba.
Embo, you just can't say.
Ebyange binyuma, atenga bizimba Uganda. Ha.
Embo, you just can't say.
Chibati kwati re, obate kiba yamba, gamba.
Embo, you just can't say.
Ebyange binyuma, atenga bizimba Uganda. Ha.
Embo, you just can't say.
Mukina na netani yezaye wasapinde, ya mambulengo ya kasera kwa yali amine. Sirabanga mtu wa kumega aliyeni na yate kitiwa chiwanya kwa biwei. Usefanya kutula kutebe na likusini, watari kuchusa migamo vya busini. Wenjo gerera Uganda singa kwa Spain, umu vya bukeni zikatutuli kutopute. Musaji wange yaliko kingi webusoka, ngaseme yine wana wote wanafuga. Yenze ya kuwa mapo kuchibuka, eya kola anse mukatia kawa masiga. Uganda fukidwa ama wanga manji, na yesira wanga president musoka. Chawunyi sambu vachiga tarika licho leaders, eja dela muzei yenta mwawa mufuga. Echibati kwa chiri, obate kiba yamba, gamba.
Embo, si just can say.
Ebyange binyuma, atenga bizimba Uganda. Ha.
Embo, si just can say.
Echibati kwa chiri, obate kiba yamba, gamba.
Embo, si just can say.
Ebyange binyuma, atenga bizimba Uganda. Ha.
Embo, si just can say.
Koma nisa siti fafulo munoleti, chiri inga mataku ya ula na poleti. No mata yubinole kifulu paketi, chibate chigasa wabatoli na waleti. Yaza ya soka Uganda kukua. Bajeti nganga sete sirina akuna waleti. Abasoga abotu manyo kuwa chapati. Muyugana tofugana watabana pamiti.
Echibati kwa chiri, obate kiba yamba, gamba.
Embo, si just can say.
Ebyange binyuma, atenga bizimba Uganda. Ha.
Embo, si just can say.
Echibati kwa chiri, obate kiba yamba, gamba.
Embo, si just can say.
Ebyange binyuma, atenga bizimba Uganda. Ha.
Embo, si just can say.
Musanyi wanga yaliko kingi webusoka, ngaseme yine wote wanafuga. Yenze ya kuwa mapo kuchibuga, eya kola anse mukatia kaba masiga. Kama nisa siti fafulo munoleti, chiri inga mataku ya ula na poleti. No mata yubinole kifulu paketi, chibate chingasa wabatoli na waleti. Yenze ya soke Uganda kukuwa bajeti, nga kasete sirina akuna waleti. Aba soka afotu manyo kuwa chapati, muyugana tofuga na watabana pamiti.
Echibati kwa chiri, obate kiba yamba, gamba.
Embo, si just can say.
Binyuma, atenga bizimba Uganda. Ha.
Embo, si just can say.
Echibati kwa chiri, obate kiba yamba, gamba.
Embo, si just can say.
Ebyange binyuma, atenga bizimba Uganda. Ha.
Embo, si just can say.
Of course.
Embo, si just can say. Embo, si just can say. Embo, si just can say.
Romeo, of course.